warbixinno is-xigxiga ay soo saarayeen ciidamada booliiska dalkani Kenya sirdoonka dalkani ay quudinayeen ayaa waxay sheegayaan in kooxaha Al-Shabaab dalkani Kenya gudihiisa dhacdooyin kala duwan ay ka geysan karaan dawladda iyo dadka shacabka gobolkani ku dhaqan iyo gobolka xeebta uga digayso dhaqdhaqaaqyadaasi kooxahaasi doonay in dilal ay ka geystaan gudaha gobolkan xeebta iyo gobolka waqooyiga bari iyo guud ahaan dalkani Kenya in foojignaan laga muujiyo Nuur Cabdow oo falanqeeya ka faallooda arrimaha ammaanka gobolkani waqooyiga bari iyo arrimaha insaanka ayaa qaba digniinaha iminka dawladdu ay ka soo saareyso kooxda Al-Shabaab ay sheegayso in qulqulatooyin ay ka geysan karaan gudaha gobolkani ay tahay mid aan ku cusbeyn dhagaha muwaadiniinta Kenyaanka balse su'aalo la iska weydiinayo ka hortag la'aanta waxa keenay
intelligence Kenya soo saaran sirdoon soo saartaa ama bilis ay soo saarto waxa cusuban maahan dhulku waa nimankaas way fiicnaan dhanka Soomaaliya la wasuqtay inkastoo xuduud dheer aan la nahay intay joogaan intay meel fog nagama jiraan
ka warbaahinta gudaha dalkani Kenya ayaa lagu tusayay tiro ay dowladda dalkani Kenya aaminsan tahay inay yihiin kuwa doonaya in qulqulatooyin ay ka geystaan sidoo kalena waxay dul dhigayeen lacago taasina waa midda inta badan dowladda dalkani Kenya ay farta ugu fiiqayso in tiro badan oo muwaadiniin Kenyaana gudaha dalkani Kenya ay ku soo noqdeen qulqulatooyin ay ka geysanayaan haatee Cabdow iyo khubarada kale ee falanqeeya arrimaha amniga ayaa qaba tirada ugu badan ee gudaha dalkani Kenya soo gelayo inay yihiin kuwa gudaha ku sii sugan
marka lama wax cusuban oo hadda ku cusuban ma aha maalin kasta dowladda Kenya inay dhaxda inta taas ay inta rafee maalin soo la sheegay annaga hadda garaam mumbeer account ka dii dirata intaas oo meelaha lagu sheegay erey oo lale xaggaas ay joogeen hadda markii uu saarga sag marku lama sida ma hay saar labaatan laba markay bisha laba tuulo oo ka tirsan deegaanka mumbeer account ee bariga mumbeer meel hareer hoosul yiraahda iyo kamor ceel meel ku jirta ilaa iyo 3 kilomitir mumbeer ayaa ay qasteen loo
dowladda dalkani Kenya ayaa mar walba qabta inay ka horta ku sameeyayso dhacdooyin kala duwan oo suurtagalnimada ka dhici karay gobolkani ayna fashilisay tiro fara badan oo doonaya in dalkani Kenya weerar ku soo qaadaan sidaasina waa sida uu ku doodayo Charles Owino afhayeenka ciidamada booliiska dalkani Kenya Sanuur ayaa waxa uu aaminsan yahay in ka hortagalaamaha amniga dalkani Kenya inuu yahay mid aad uga yar sida dowladdu ay iminka qabto bishan Rabadlaanka iyo dowladdu waxay sidoo kale soo saartay warbixin ay kaga hadlayso in xarakada Al-Shabaab tiro ka tirsan ay kasoo gudbeen xuduudda Kenya iyo Soomaaliya halka qaar kalena ay kasoo gudbeen Kenya Boni Forest ayna doonayaan inay dhacdooyin ka geystaan xarumaha inta badan dadku ay isugu imaadaan oo ay ka mid tahay goobaha waxbarashada iyo goobaha dadka masiixiyiinta u cibaado tagaan Maxamed Farax Shire VOA Garissa